abakhohlakele baphethe umhlaba. Ngilosi zihambo zawushiya umhlaba. Abalungile abahlala umhlaba, abakhohlakele babaphethe umhlaba. Ngilosi zihambo uyayifuna uba. Wish it could have been you. Abakhohlakele babaphethe umhlaba. Ngilosi zihambo zawushiya umhlaba. Abalungile abahlala umhlaba. Abakhohlakele babaphethe umhlaba. Ngilosi zihambo uyayifuna uba. Wish it could have been you. Wish it could have been you. When we sit as in Jabulo, when we sit as in Pumelelo, when we sit as Obumban, Mofiga Pila, when we are Bulala. Magwakiwa uyaphiliza, mofika khleka wena ushiya kha. Mofika nozwana dalengxabano, mofika khanya wena uletha umnyama. Abuyo fani nini? Ongahamba sojabula, ngeke silahlekele usathane uyozuza. Ungahamba sojabula, ngeke silahlekele usathane oyozuza.